wazi wazi na mwingine mimi bado nakupenda takupeleka pale kwenye mji ya mapera tena pale tukakula na matunda sana. Wasogoto wakisheka watasheka watashoka wakishoka watalala wakilala tutakona nikihona sura yako ni kama angel nikihona shepu yako kama mama yetu kundile vitabashoma kama moto na penzi langu sigawii mwingine kamata fanyaga siyo sana hakili kufuli yake piga sana na tena kikupigu siliye sana.
Selector Johnny the Senior Omubwa T.